Ne jowinjwa, kamoro amora ma untiere, amosou e midhiambo maberni ni okwe uru. Wagoyo ne jachwech erokamano nikech en ema oloso thuolo machalo kod ma. Oselosonwa mondo wayudre e studio mar milambo mondo wapuonjre kuom dwaro mar jachwech kendo mondo mi wawinj wechene nikech ondike ndiko mare ni wechene gin e gik machiwo ngima. Kapok wachako to nakwayo mondo walam Nyasaye. Wuoro maler, jachwech mar Israel, wagoni erokamano kuom thuolo misemiwa, kuom thuolo misechiwo machalo kod ma mondo wayud e studio ka. Wadwa puonjre kuom wachni, waketre lweti. Yie bed jaka korwa, kitimonwa ng'uono, kiweyonwa richowa, kichung' kodwa weche duto, kitelonwa kuom puonj midhi puonj ka Nyasachwa, kimiwa chuny mar winjo. Kibedo nyaka korwa, kimiwa chuny mar mako weche kendo mar temo gi kit ngimawa, mondo chieng' moro kibiro kod lochni to wayudre kaka jogo madhi chamo gi kendi. Bed kodwa kwachako nyaka wang' watieki, mane sayo kuom yie nying Mesia mwarwa. Amen. Erokamano. An makelonu wachne, nyinga Jal Segwenge, kaka pile arwako ni beduru thuolo kendo wapuonjre kanyakla achiel. Wach modhi puonjore kawuono en topic mowuoyo kuom wach mar chenro mantiere mondo mi Nyasaye ochak obi olos piny kendo. The plan to rebuild the earth. Chenro mondo mi piny ochak los kendo. Nyathi Nyasaye, e sama wuoye ni, nitiere gik mang'eny ma koro chako kawo korgi koluwore gi weche manokor e buge machien, weche manokor e buk mar Daniel, weche mane Mesia bende owacho, weche mane jonabi owacho ni notimre e kinde mag giko. Nyaka sama kawuono wuene, waneno ka koro tut mar weche kata chuny weche mane chando chunywa kane wawinjo kisomo chon chal ka gima koro nitiere kare. Ne wawinjo ka ndiko wuoyo about ni chieng' moro unuwinj mau mag lwenje, unuwinj lwende katimore kuonde mabor kata kane machiegni kodi, unune tuoche moko magalagala manego ji. Piny ne dhi bede chandruok mano lure kod jodond jonabi gi weche mane gikoro chon. E sama koro wantiere ne, en masira bang' masira, en wach malich bang' wach malich. Piny karu to ru mana gi mare, kendo kichiko iti e weche kata e kuonde mag fwambo kata e kuonde mago mag mamiyo weche mwanyalo winjo, to iwinjo mana ni nonega ng'ato, iwinjo mana ni lweny nogore kama, iwinjo mana piny ni nochako gore gi piny ni, iwinjo mana ni gima chalo kamano ochako timore kuma chalo kama, iwinjo mana ni tuo moro tucho, iwinjo mana ni tuo moro nitie ma yadhe pok oyude. Magi giko makoro timore e piny. To nadwa ni wawinjre e thuolo makende mondo wafweny nitiere wach matut manie toke. Nikech inyalo penjori ni bang' mage te to koro en ang'o. Ka gigi osetimore te, nikech sana king'iyo Israel ne gore gi piny mar Iran, to nokochako kanyo, nochakore ka ja Hamas ochako lweny. Kowuok kanyo dhi e Houthis mag Yemen, kowuok kanyo odonje neighboring countries ma koro chuno ne Iran piny maduong' bende nodonje. Mana kila kila gik matimore, to mumb Nyasaye konowa ni lweny dhi bedo ma piny kethre ma gik mang'eny dhi timore kendo dhano dhi tho. Kendo ndiko wacho ni kopo ni kinde no ok ong'adi to onge kata dhano achiel manyalo dong' kapod ngima. To tok gigi te, ang'o ma Nyasaye ochano ne oganda joka dhano? Wasomie ndiko mokwongo e buk mar Isaiah janabi. Kwasomo buk mar Isaiah 58 verse 12, to nitiere wach modwa ni mondo wayudi matut nyathi Nyasaye, madwa fwenyonwa chenro mantiere kuom weche mwawachogi. Ndiko wacho niya, nyithindo monyuolo nochako ger kuonde mane odong' gundni manie wi mise machon, mi noluongo ni jogero ohinga momukore kendo ne jolos udi mane okethi. ka chieng' moro Nyasaye wuoyo kod oganda jo Israel, to onyisogi the plan kata wach mokor kuom gima ne timore. Ni chieng' moro ji magin oganda jo Israel biro chako gero udi mag kuonde manodong' gundni, kuonde mane okethore. Gibiro gero gi mane wi mise machon, kendo ji noluong gi ni joger udi. Gini ji ka winje awinja to ji ok ong'eyo gima timore kuom wach machalo kod ma. To gik mane gero kata gima igero kuom mise machon kata foundations machon nyiso ni mukruok nosebede kata gigo nosemukore mogore piny. Nitiere gimoro ma bende janabi Jeremia wacho mana dwa ni mondo wawinji kuom gima iluongo ni chenro mantiere mondo chak oger udi kendo. Kisomo buk mar Jeremia 33 verse 10, janabi Jeremia wacho niya, Ruoth Nyasaye nowachona niya, ji wacho ni kaeri chalo gi thim kendo onge ji kata jamni modakie. En adieri ni miech Juda kod yore mag Jerusalem modong' nono kendo onge ji kata jamni mantie. Kiwinjo gima ndiko wacho kuom gini, to nineno ka miech Israel kod miech Juda chalo ka gima ne odong' gunda, kendo wang'a yore ng'ama ne wuothe onge. Nyasaye nokoro gimoro ne janabi Jeremia, gima ne dhi timore e kinde mag giko, pek mane dhi bede kuom gima iluongo ni weche mag dak mar ngima mag dhano e piny. Kineno gik moko kokethore, kineno ka ber mantiere onge, Kisungu luongo ni a state of desolation, gimokethi mowo moket piny. Ni king'iye mos tineno ka piny ne lweny dhi ketho. To kata kamano, Nyasaye osingo gimoro e verse 11 ni, to ubiro chako winjo mor gilo kuonde go. Duond mon mamiechni gi chuoge bende nowinji. Unuwinj ka ji wer kendo gikelo chiwo mag erokamano e kalo mara. Gima dwani mondo wawinji, nyathi Nyasaye, kiwinjo kaka gima timore ka, bang' ka piny osekethore, to Nyasaye ochako chano kendo mondo moro ochak obedi e piny, nyathi Nyasaye, mondo ji oting' chiwo mag gi ma chieng' moro gine kel ma giteri e kalu mar Nyasaye. Ndiko wacho ni gine wach niya, gouru erokamano ni Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, nikech ong'won kendo herane osiko. Kiwinjo kaka mama wuoyo, to fwenyo na bang' pek mineno ma wantiere go ni, kare Nyasaye ochano gima ber moro mondo ochak obedi e toki. Ma e gima nadwa ni mondo afwenyni, ni chandruok nitiere mabiro mbele ka moingo kata ma wantiere go sani, to toke nitiere gima ber ma dhi timore. Nitiere gima lich ma Nyasaye ochano ne ogandane, ne joge, ne jok moluore. We wasomi buk mar Amos 9 verse 14 be wachak wafwenye wach moro kuom weche mwawuoyoe. Ndiko mar Amos wacho ni, Nyasaye wacho niya, abiro chako miyo joga Israel dag e ngima maber. Gibiro gero miechgi mane olokore gundni mi gidagie, kendo gibiro pidho yiend mzabibu mi gimadh divai. Gibiro puro puothegi mi gicham gik monyakie. Abiro pidhogi e lopgi mane amiyogi, kendo ok nochak opudhgi kendo. Kiwinjo gima Nyasaye osingo ne oganda jo Israel e ndiko kanyo, to Nyasaye osingo gimoro mwadwa ng'eyo. Tok ka pek mantiere mar piny sani obet, tok ka lweny mwaneno sani obet, tok ka masiche ma ji kale sani obet, nitiere gima ber ma Nyasaye ochiko ne ogandane, ni ji biro chako dak e piny kod kwe. Oganda biro chako dak e piny kod kwe. We akoni, nitiere gima timore e piny ma sami neno koro wawuoyene. Nitie gik matimore mang'eny. Piny ochoko ochiko lweny, kendo kiwinjo ka wuok e dho ng'ata ng'ata, to ji wacho mane one third world war, tiende ni lweny mar piny ngima mar adek. We akonu gik ma lwenyno biro timo. Namba achiel, lwenyno biro miyo oganda pugre kifamilia, kata mana sani lweny magore Middle East mane kind Israel kaachiel kod Philistine, kata mane kindgi gi Yemen, kata mane kindgi gi Iran, nitiere families moko ma ji oselal magikia kata ni wuonwa nodhi kanye. Nikech sama ne mbom omuoch ka samoro ng'ato nodhi e tich, mane kaka ji ke. Mago gik matimore sama lweny owuok. Sama lweny obet, nitiere jok mimako mitera tera twech, hostages gi dhok miluongo go sani, kata captives, ma kata jo Hamas kano mondo monjo Israel, ne gimako jok moko mane gitere twech. Mago gik matimore sama lweny nitie. Sama lweny nitiere, gimiluongo ni teko mar loch mar piny bedo maonge, kendo kata rais onge teko, nikech ng'ato ka ng'ato tony kitonyne, nikech ng'ama nyalo riti onge. Mago gik matimore. Kiwinjo kaka gik moko timore, ji dwaro mana mondo chul kuoro ne jowetegi. Samoro ne neno ka ng'ato go babau gi bunde. Mago gik ma lweny kelo. Koro ji bedo mana gi chuny madwa ni mondo gichul kuoro. Iwinjo ka ji giwang' nyaka gi Nyasaye, ma ji nyalo penjo ni to kare Nyasaye no eri. Tadwa koni, e sama gigi oserumo, ma wuod dhano osebiro, gima dhi timore nyathi Nyasaye en ni families mane opogore ka lweny nitie, Nyasaye dhi dwaro mondo ochak oriwgi kendo. Jok mane oteri e twech, Nyasaye dhi dwaro mondo oduokgi e lopegi. Jok mane kech chamo, odhi chano mondo ochak omi chiemo kendo. Jok mane neno ka gima sirkal ok tinegi maber, ibiro dwa mondo mi chieng' moko ichak ine kaka sirkal gima ber manyalo tiyo maber. Jok mane dwaro mondo chul kuoro, Nyasaye biro dwaro mondo oogi. Jogo mane somoro igi wang' gi Nyasaye, gibiro fwenyo ni Nyasaye ne ng'ama ber monego gibed kuome. Ang'o matemo wacho? Ndiko wuoyo kodwa kisomo e buk mar Isaiah. Gima Nyasaye ochano timo ne oganda joka dhano. Gima Nyasaye ochano mondo mi piny ochak obed maber. Nyasaye wacho niya, Nyasachu, mano Isaiah 40 verse 1. Nyasachu wacho kama, "Ouru chuny joga, ogiuru. Wuouru gi jo Jerusalem gi muolo." Kowacho negi ni gisetieko ndalogi mag twech, kendo ni osekumgi moromo. Ruoth Nyasaye osekumogi nyadereyo kuom richogi duto. Kiwinjo gima Nyasaye nondiko ne dhano, nowacho mana gima iluongo ni hoch. Bang' pek gi gik mineno mowacho mosebetegi, Nyasaye proclaim gima iluongo ni comfort. Onyiso ni joge koro oriwuru, kendo dwaro mondo owuo kod joge gi muolo. Odwa ni mondo oe chunygi kinyisogi ni kinde mago masira osekalo, kendo kinde mago ber ema koro nitie. Nyasaye ochano mondo kinde mag ber obedie mbele ka, mondo pek manyoche nitiere orum, mondo gik maricho mwanene sanegi buro rumo mbele ka nyathi Nyasaye. 51 Zaburi gini Isaiah verse 3, mumbe Nyasaye wacho niya, "Anut Nyasaye nao chuny Zayun, adier anagwedh kuonde modong' gundni, mi alok kuonde motimo ngoro bed ka Eden puoth Nyasaye. Mor gi ilo kaachiel gi erokamano kod wer mamit nopong' Zayun." Anyisi gima Nyasaye ochano mondo otim ne ogandane, ni chieng' mabiro obiro hoyo chuny ogandane, ne jok mane lweny odwadhego marach, mane kich odwa nego, mano neno ka gima sirkal ok ni gima kare, mano neno ka piny ok ber negi. Nyasaye ochano mondo chak olok piny obed ka puothe den. Ma emomiyo iwinjo ka an pacha chandorega sa asaya ma winjo ka jok moko wacho ni ji biro dhi e polo. To gini chando chunya kabisa, maduga piny ni to ng'ane osomo ndiko mane? Nikech kisomo ndiko mar Nyasaye, to Nyasaye ochano mondo kel kwe piny, mondo koko kik chak bedie kendo. Odwa gero piny manyien, odwa loso piny manyien. God has a plan to rebuild. Emomiyo iwinjo kowuoyo kowacho ni, adieri anagwedh kuonde modong' gundni, mi alok kuonde motimo ngoro bed ka Eden puoth Nyasaye. Mor gi ilo kaachiel gi erokamano kod wer mamit nopong' Zayun. Ma e gima Nyasaye ochano ne oganda joka dhano. Ma wach malich mamiyo kata ka koro wuoyo kama nyathi Nyasaye kiwinja, to nego chunyi bende chandre, nikech Nyasaye ochano gima ber ne ogandane. Kisoma Isaiah 66:13, Nyasaye wacho niya, kaka min nyathi hoyo nyathine, e kaka an bende abiro hoyou mi unuyud kwe e Jerusalem. Winjie gima Nyasaye ochano ne oganda joka dhano, nyathi Nyasaye. Nyasaye ochano mondo oji bang' lweny matek maneno kanie mbele wa kane. Nyasaye ochano mondo chako kel kwe e chuny dhano. Owacho niya, ubiro neno kamano mi chunyu bed mamor. Mane gima Nyasaye ochano ne oganda ne. Owacho niya, dendu nobed maber ma mana ka lumb chwiri. An Ruoth Nyasaye ema nami jotichna ong'e tekona, wasika to nanyisu mirimba. Winji, kitimo dwaro mar Nyasaye samina nowuene, God has a plan to rebuild. Mondo jok manyo tuo okit mokchak bed matuo kendo. Kata ka koro en tuo mane machandi, to Nyasaye ochano mondo chieng' moro miwa ngima makare, ngima maonge pek mantiere kata achiel. Ochano mondo oowa, ochano mondo oketwa joge kwatimo dwache. My watch moro punjiri kume kawuono, God's plan to rebuild the earth. Nyasaye eno lando mana ni kwe mondo bedie, hocho mondo chieng' moro bedie. Bang' ka lwenye sebet, kendo dhano biro bedo kod mor kaneno gik mabeyo ma Nyasaye ochano ne oganda joka dhano. Kaneno kaka udi mane richo manosemuki ibi ger. Kaneno kaka pek manosebete mag tuo itieko chuth kendo ok chak bedie. Kaneno kaka site mag kech manosebetie, Nyasaye nigi plan maber mondo kech orum e piny manyaka chieng'. Nyasaye nigi plan maber mar timo gik ma ok wapar ni nyalo timore kare. Kisomo buk mar jo Korintho mar ariyo, ndiko mar Nyasaye wacho ni jo Korintho mar ariyo achiel wesa dek, ne duong'o bed ne Nyasaye ma wuon ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ng'uono kendo Nyasaye makonyowa yore duto. Okonyowa e masichewa duto mondo wan bende wakony joma nigi masira mora mora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa, kaka masiche moko mag sand mang'eny mane Kristo oneno koro biro nwa mogundho, e kaka kony mang'eny ma wayudo kuom Kristo bende koro biro nwa mogundho. Kiwinjo gima ndiko wuoyo kuome, to ndiko wuoyo kuom gima iluongo ni kony bang' ka ng'ato yudo sand. Wawacho gima muma wacho ni Nyasaye ne kod plan mondo chako kony piny kendo bang' ka joka dhano oseyudo sand. Kendo plan mar Nyasaye ni, nyathi Nyasaye en entie. Jachwecho chano mondo chieng' moro okel kwe piny, mondo piny manyon nigi pek, piny manyon nigi chandruok, piny ma gik mang'eny mwaneno buogo chunywa kendo buogowa kabisa, mondo chieng' moro wane gik maber katimore, mondo chieng' moro wane kwe kanie piny. Wasomo kendo buk mana mar Isaiah, kuma nwasomo cha 40 wes 11, wawinjo kaka Nyasaye wuoyo kawacho niya, ochalo jakwath masembo jambe koting'o nyirombe bade kendo riwogi e kore kotelo ne mago man gi nyithindo kotero modho. Koro ng'euru ni Ruoth Nyasaye biro gi teko, obiro loyo piny gi tekone maduong'. Neuru, obiro gi joge mogonyo lweny kawuotho nyime ka gik moyako. Nyasaye biro, nyathi Nyasaye, to gima odhi timo ne ochalo jakwath masembo jambe. Samo biro, Nyasaye ochano mondo oowa mayom kaka jakwath masembo jambe, mondo pek manyo ji osekale ji kik bi chakne kendo. Mane gima timore chieng' mane Yesu noidho yie gogandane ma jopuonjre mage ka giwuok ging'ado nam Galilee gidhi loka machielo. Ndiko mar Nyasaye kisoma Mathayo 8 vers 26 wacho kaka nam ne lich, kaka piny ne ger, kendo kaka ne jopuonjre ywak ka wacho ni Ruoth reswa. Kane piny obedo kamano, ndiko wacho ni Mesia nochung' morie bade Kendo sama norie badeni, nam kod apaka nokwe, ma kwe nobedo e piny. Para ne uru kaka jogo no winjore e dhod chunygi bang' pek mane gisekale. Para ne uru gik mane jogo neno bang' pek machalo kamano mane gisekale. Mae gima wawacho ni biro ne oganda joka dhano. Kata kaka sani dhano kale gik malit, ndege nego ji, jok matho, jok maneno gik malich neno nyathi Nyasaye, makata king'iyo tiwacho niya, to ma to wach malich machalo nade. To Nyasaye ma Nyasachwa ma Nyasach Israel, ochano ber ne joka dhano, tok masira ma wantiere go, tok lweny manie mbele ka, ma ji biro thoe mamiere dong' gundni, tok lweny mabiro ketho gik machalo kaka taonde, Nyasaye ochano mondo ber ochak obedie kendo. Mae momiyo owacho e buk mar Isaiah 32, kisoma 17:18, ndiko mar Nyasaye wacho niya, Bang'e adiera gi tim makare nobedie piny duto, kuonde momewo koda ka kuonde motimo ngoro, mi kwe nosik nyaka chieng', kendo luoro ok nobedie. Kamano joga nobed e piny mokwe, ka gidak gi mor maonge koko. Nyasaye ochano mondo ber obedie piny bang' masira kod lwenje makoro sani omako pinygi. Mondo chieng' moro kwe obedie, owacho ni bang' mano adiera gi tim makare nobedie piny duto. Ok noyudie ng'ama miriambo, winje kaka ma ja miriambo, winje kaka Nyasaye ochano loso piny. Ok noyudie ng'ama ja mibadhi makao pesa mar development to loko mare. Ok noyudie ng'ama janik mok gomb ne ji ngima. Ok noyudie ng'ama timbene galagala. To ndiko wacho ni piny biro bedo kod adiera kod tim makare ka ji duto bedo joma beyo, kendo kuonde momewo koda ka kuonde motimo ngoro biro bedo machal. Kwe nosiko manyaka chieng', kwe ma Nyasaye kelo biro siko manyaka chieng'. Ang'o ma mano nyisowa? Nyiso ni pek ma piny osebedo go mar koko koni kod kocha, ma sama tin ng'anyo nitie, ok dhi beto kendo. Nikech Nyasaye ochano gima ber ne joka dhano, mondo piny mineno ma wantiere ni chieng' moro kwe obedie, mondo piny mineno wantiere ni chieng' moro ber obedie. Kisomo ndiko mar Mika, gima dhi timore bang' lweny kod pek mineno ma wantiere ni, kiwinjo gima ndiko mar Nyasaye wacho mos, to chunyi bedo kod mor ni kare piny dhi bedo maber kendo. Mika 4:4 wacho niya, to ng'ato ka ng'ato nodag e dalane gi kwe, ka yueyo e tipo yiende mzabibu mare kod ng'ope, maonge gima goye kibaje. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto mosesingore kamano, owacho niya, kisomo Wes 2, ni gine wacho niya, waidhuru e god Ruoth Nyasaye mondo wadhi e hekalu mar Nyasach Israel. En opuonjwa yorene mi wanaloge. Puonj mar Ruoth Nyasaye wuok Jerusalem. Zayun e kama wuoyoe gi joge. Nyasaye biro ng'ado bura kae madwani mondo koro wawinji. En ong'ado bura ka othego ogendini, kendo en oyal weche mag ogendini marateke modak kuonde maboyo. Ng'ato ka ng'ato nothedhe liganglane mondo obed kwer, kendo tongegi ginithidhi rabetni. Onge oganda moro manoked gi oganda machielo. Kiwinjo gima wasomo e ndikone, to samoro dhogi nyalo moko nono. Nyasaye wacho ni onge oganda manoked gi oganda machielo. Sani lweny nitie. Omera momuchore, drones madongo dongo derore, gige lweny mapok none dero, kendo dhano tho. To chieng' ma Yesu biro, ochano mondo kwe lweny. Chieng'no, muma wacho ni kane in mana gi tong' mar kedo, ibiro mana loke obed gima inyalo tiyogo e puodho. Kane in gi ligangla, ibiro loke mondo obed mana kwer minyalo doyogo mondo chiemo obedie. Onge ng'ama nochako hiny ng'ato. Onge ng'ama nochako dwar lweny gi ng'ato. Nikech piny biro bet gi jok mohero Nyasaye, jok madwaro dongruok, jok mok cham asoya, jok mok joterruok, jok mok jonek, jok mok timbegi galagala. Nyasaye osingo mondo jok mabeyo, jok mohero, ema mondo obedie piny ka piny yudo kwe mapok none. Ne chieng' moro janabi ma Petro neno wach miwuoye ni, noluonge ni a time of restoration, a time mar duoko gik moko bere kare. En kinde ma Nyasaye biro loko piny mondo obed kaka Eden. Kinde ma wuoye ni 3:19 mar tij joote, ndiko mar Nyasaye wacho niya, to Petro gi Johana ne joduokogi niya, un ema nyaka ung'ado wach uwegi, kata ka en gima kare winjou moloyo winjo Nyasaye. To wan ok wanyal weyo mak wawuoyo kuom gik ma wan wawegi waseneno kendo ma wasewinjo. Adwa ni mondo wawinj gima ndiko mar Nyasaye wacho. 3:19 muma wacho niya, ne mano emomiyo lokre uru uduog ir Nyasaye mondo richo oruchi, eka mondo Ruoth Nyasaye omiu kinde mar kwe mi oornu Mesia moseyieronu, ma en Yesu. Yesu biro bet e polo nyaka ndalo chopi miketo gik moko duto kare, kaka ne Nyasaye omiyo jonabi ne malero koro chon. Yesu dwa bet e polo nyathi Nyasaye mwachop kinde miketo gik moko kare. Adwa ni mondo wawinj wachno maber. Yesu biro bet e polo ma nyaka chop kinde miketo gik moko kare. Koro ka kinde no kochopo, to biro konyo mondo oket gik moko kare. Sami keto gik moko kare nyathi Nyasaye, to wasewinjo kichungo lweny, wasewinjo ka koko bedie, wasewinjo ka piny bedo gi joma beyo, we wachak wawinj jok madhi medo bede piny. Kwasomo Isaya 10:9, adwa ni mondo iwinj kaka piny dhi bedo, mondo ing'e ni Nyasaye ochano gima ber ne piny, ok gima rach. 11:9 Isaya wacho niya, kendo owacho niya, onge gima nohiny ng'ato kata manoketh gimoro e gode maler duto, nimar joma ong'eyo Ruoth Nyasaye nopong' piny mana kaka pi pong'o nam. Mane wach maber medo mondo uwinj nyathi Nyasaye ni piny dhi dong' mar jo Nyasaye. Onge ng'at Nyasaye madhi e polo, onge kuma ondikie ndiko mar Nyasaye. To piny madhi dong' jo Nyasaye, king'ado joma richo oko tiweyo jok mabeyo, jok ma chunygi nosin gi richo, joma ne igi wang' ka gineno timbe maricho kitimo, joma ne dwaro gik mabeyo ne jowetegi, magi jok ma Nyasaye ochano mondo chieng' moro obedie piny ka gipong'o piny du jok mong'eyo wach Nyasaye, jok matimo dwach Nyasaye. Ndiko wacho niya, piny nobed mana kopong' gi jok makare. Mano e gima ndiko wacho. Onge gima nohiny ng'ato, lweny ok nochak obedie, onge gima noketh gimoro, nikech gik maketho gik moko te ibi gol oko. Agombo mondo wawinjie ndiko no nyathi Nyasaye, mondo wang'e kaka Nyasaye ochano mondo ger piny, kaka Nyasaye ochano mondo bang' pek mosebede, bang' koko gi masira, bang' wich kuot gi anjao gi weche maricho richo, to Nyasaye chano mondo gima ber ema mondo obedie. Owacho kokalo kuom janabi Isaya e buk mar Isaya 61:11, owacho niya, kaka lowo miyo cham ti, kendo kaka cham ma e puodho thiewo, e kaka Ruoth Nyasaye bende nomi tim makare kod pak thiewo e nyim ogendini duto. Ne, kaka ineno piny kopidh kodhi mar oduma to ticha, e kaka piny mineno wadake ni nyathi Nyasaye, gi tim makare dhi chako wuoke mana mos mos, ma golo joma richo oko nwasesomo, mondo piny odong' gi joma kare. Onge ng'ama kare madhi e polo. Joma kare ochannegi mondo obed e piny ka, mondo gidag e piny gi kwe, mondo gine gik mabeyo matimore e piny. Ma emomiyo Nyasaye ochano mondo odhi ochung lweny kod koko. Miwinjo ka ndiko mar Isaya 2 ne wacho niya, ni Nyasaye chieng' no biro thego ogendini, ka jok mani kod bete tiloko gige gibedo gik minyalo purgo, ka jok man kod gik moko maricho richo machalo kaka ligengni, to gin iloko gi mana gik minyalo tigo e puothe mondo kwe obedi, koko chak bedie. Kisome Isaya 49, ndiko mar Nyasaye wuoyonwa e verse 8 kuom wach maber madhi timore. Owacho niya, Ruoth Nyasaye wacho kama, Abiro dwoko kwayo ni e kinde mowinjore. Adier, abiro konyi e ndalo mar resruok. An ariti mi achiwi ka ng'ama kelo winjruok e kinda gi ji, mondo ichak idwok piny kare, mi ipog ni ji puothe mojwang'. Winji kaka Nyasaye wuoyo. Ne noketo Mesia mondo bedi, mondo e kinde mowinjore, e kinde mireso e piny, mondo bed jalno makelo kindruok, winjruok e kind jachwech kod oganda jok mane piny. Kendo gima timore ni Mesia biro miyo ji puothe. Ndiko wacho ni obiro pogo ji puothe mojwang', kuonde manodong' gunda. Yesu mabiro pogonwa mondo wachak watiye kendo. Kuonde man nyocha richo idhi mi oganda mondo ji ochak obedie kendo. Kisomo buk mar Ezekiel 36, verse 33, ndiko mar Nyasaye wacho niya, "An Ruoth Nyasaye awacho niya, ka apuodhou kuom richo duto, to anami udag e miechu, mi uger kuonde mane omukore. Ng'ata ng'ata mane okadho machiegni gi puotheu noneno kaka giyugno marach." Adwa ni mondo iwinj gima ndiko wacho. Ni ka chieng' ma Nyasaye biro wenwa richowa, chieng' mobiro puodhowa, to chano mondo chak omi ng'ato ka ng'ato dak e lope. To lobno koselose, Nyasaye ochano gima ber. Ok ochano mondo chieng' mondo oter ji e polo. Ok ochano kata mondo ochom ne ji buombege. Ok ochano kata mondo mi omi ji gik mamoko ma ji oseparo maricho richo. To Nyasaye ochano mondo okel kwe piny, koketo ji dak mana e miechgi gin giwegi. Mae wach ma Nyasaye ochano. 34, kisoma andikono to Muma wacho niya, "Ng'ata ng'ata mane okadho machiegni gi puotheu noneno kaka giyugno, to abiro miyo uchak upurogi kendo, mi ji duto nowach niya, piny ma yande thimni tinde chalo gi puoth Eden, kendo mier mane omukore mi oyaki kendo owe gundni tinde ochiel motegno kendo ji odake. Bang'e ogendini mokiew kodu ma osetony e lweny nong'e ni an Ruoth Nyasaye emane achako agero mier mane okethore kendo aketo kodhi e puothe mane owe oyugno. An Ruoth Nyasaye ema asewacho ni abiro timo kamano kendo abiro timo ma ok orem." Nyasaye dhi chako kod oganda jo Israel mondo ogendini opuonjre ni kare Nyasaye nyalo timo gima ber kata mana bang' koko. Ni mondo ji ong'e ni Nyasaye nyalo timo gima ber kata mana bang' lweny. Adwa ni mondo wawinji gima Nyasaye ochano ne oganda ne nyithi Nyasaye modwa ni mondo otimnwa e kinde ma wan kod pekni, e kinde ma weche ok obede maber, e kinde ma ok wane ka gik mabeyo timrenwa, to wabedo kod geno koluwore kod ndiko mar Nyasaye. Wasomo buk moro mar Isaya 61, verse 4, ka wadhi ka watieko. Ndiko mar Nyasaye wuoyo kodwa e buk mar Isaya 61, verse 4 niya, "Ginichak giger kuonde mane omukore, kendo ginichak gilos mier mane okethore chon. Adier, ginilos mier mane okethore modong' gundni kuom higni mang'eny." Mane gima Nyasaye ochano ne oganda joka dhano, mondo ji ochak oger mier mane odong' gundni chon. Kisomo ndiko mwasomo mogik e buk mar Ezekiel 28, to wes bende 26, to ndiko mar Nyasaye pod wuoyo mana kodwa kuom wach achiel ma wawinjo. Muma wacho niya, "Ginidag kuno gi kwe, kendo giniger udi mi ginipidh mzabibu. Anakum ogendini mokiyo kodgi duto mane jarogi mi Israel nobed gi kwe. Eka gining'e ni an Ruoth Nyasaye ma Nyasachgi." Nyasaye ochano mondo kwe obed e Israel. Kendo pinje mineno manokedo gi jo Israel gi, mineno majimbore ajimba to kinyo Israel gi, ndiko mar Nyasaye wacho ni gibiro fwenyo ni kare Nyasaye mowuoyo kuome en jachwech kende, kendo en mano keto Israel kanyo. Nyasaye mowuoyo kuome ni ochano nwa kaka joka dhano mondo wayudie kwe makende e piny. Nyasaye ochano nwa mondo piny mineno ma wantiere ni chieng' moro wadagie ma koko onge, ma pek onge, ma gima rach minyalo wachie onge. Nyasaye wuoyo kodwa mondo wawinjie nyathi Nyasaye gik matimore mamiyo wang'eyo direction ma piny dhi chiko mbele ka. Kasomo buk mar Zakaria 14, wadhi somo 14 to wesne 9 wacho niya, chakre chieng'no Ruoth Nyasaye nobed ruodh piny ngima, kendo ji duto nolame ka Nyasachgi mi ng'e gi nying achiel ma en Ruoth Nyasaye. Piny duto mokiewo gi Jerusalem nobed mopie ka pap, chakre Geba kochomo milambo nyaka Ramon. To Jerusalem nosik koting'ore ating'a kama entie, chakre dhorangach miluongo ni dhoranga Benjamin nyaka dhorangach man kama ohinga ogomo go. Koro mano e chenro mar kwe ma Nyasaye ochano ne joka dhano mondo chieng' mondo ji odag e piny ka piny Ruoth Nyasaye mabedo ruodhe, to koko ok chak bedie, kwe ema bede. Nyathi Nyasaye mane wach mana gombo mondo wawinji e odhiambo ma kawuono, mane wach mana gombo mondo wagerre go ni to bang' lweny ma wan go ni, bang' ka tuoche osenegowa, bang' ka kech osechamowa, ang'o ma Nyasaye ochanonwa? Wafwenyo ni jachwech ochanonwa ber mondo chieng' moro wane kwe maduong' kabede piny, mondo chieng' moro wane kolocho, mondo chieng' moro wane kwanyalo bedo joge matimo dwache waduto. Kendo ne Nyasaye osingo, kisomo buk mar Ngeche, buk mar Zaburi 37, to wacho ni obiro golo jomaricho oko to we joma kare mondo obedie piny. Iwinjo ka wacho niya, mana 37:34, kit geno ni kuom Ruoth Nyasaye kendo rit chikene, eka nomiyi teko mar bedo wuon piny kendo inine kiriembo joricho oko. Nyasaye ochano mondo jok manyo kelo lweny, manyo kelo koko, manyo kelo tuoche, manyo kelo kech, mondo mi obi oriemb oko mar piny, mondo joma beyo okaw piny mondo otim dwaro mar Nyasaye. Wes 3 mosomo ni winjo kowacho niya, kit gen kuom Ruoth Nyasaye mondo itim maber eka inidag e piny gi kwe. Kiwinjo kaka Nyasaye wuoyo to owacho ni oganda ne biro dak e piny gi kwe. 9 wacho niya, joma ogeno kuom Ruoth Nyasaye biro dak gi kwe piny, to joma richo ibiro riemb oko. Ne onge kama Nyasaye ochano mondo otere polo. Nyasaye ochano mondo oket joma kare odag e piny kod kwe manyaka chieng', to mondo oriemb joma timbe gi richo oko. 11 wacho niya, to joma muol ema nobed weg piny, kendo gin yud mor maduong' ka gidak gi kwe. Nyasaye ochano mondo joma muol odag e piny gi kwe, mondo joma muol ocham gik mabeyo mag piny. Jok maricho ok bi yudo thuolo mondo oyud gik mowinjore giyudi e piny mineno ma wantiere ni. Wes 29 wacho niya, ng'at makare nodag e piny gi kwe nyaka chieng'. Mane gima ndiko wacho? Kiparo ni kare tidwa dhi e polo, to ng'e ni mano ok gima Nyasaye nochano ne dhano. Nyasaye ochano mondo jok makare odag e piny gi kwe. Bang' lweny mabede piny sani, bang' tuoche ma wan go sani, bang' gik mapek machalo kaka kech gi thoge magalagala ma wan go sani, jachwich ochako singo kwe mar piny. Jachwich ochako singo mondo oger piny e yo modwaro, koketo jok makare lilo, jok mabeyo lilo, ema bede piny. ma wach malich nyathi Nyasaye, maber kichiko ne iti mondo iwinji, mondo ing'e. To kare Nyasachwa ni ochano mana gik mabeyo kama ne oganda joka dhano, ochano mana gik malich ma, kama ne joka dhano, to moloyo ne jok matimo tich Nyasaye mandwaro gimoro, winje gima Nyasaye ochano ni. Ang'o ma Nyasaye ochano mondo mi otim ne oganda joka dhano mbele ka? Nyasaye has a plan to rebuild the earth. To kodhi rebuild e kende, ni otima tima kamano kende, uyu, ochano mondo in koda an, ka watiyo maber, kwa timo dwache, to ching moro, wan bindi wabid kode, kulucho e piny. Abicho para marafwenye, ndiko wacho niya, kichake giyo chiko. Wacho niya, ne giwiru wir manyien niya, ine mi winjori kao kitabu ni, meketh kido mudinego, nege chine manu negi, kendo rembie mane ing'iewo go ne Nyasaye ji moa e dhoudi duto, kendo mawuok e dhok mawacho dhok mopogore opogore, kendo moa e ogendini duto kod pinje duto. Ne itimo gi oganda joka ruoth matiyo ne Nyasachwa kaka jodolo, kendo ginibed jotend piny. Jok ma Nyasaye nong'iyo, mane Yesu nong'iyo kod rembe, muma wacho ni ne otim gi oganda joka ruoth. Winji, wan ruodhi nyithi Nyasaye, sawa mar chako tije mapodi, nikech muma wacho ni wan abedi jotend piny. Chieng' ma Yesu biro ka lochne ochakore, wadhi kawo piny mondo wager, ka wabedo jotend piny kendo ka wabedo jodolo. Ne wan kod teko, wan kod teko mar locho. Chieng' moro ibiro bedo gi bwok ka ng'ama ne ichayo no ema koro lokore okawo telo, nikech ne muma wacho ni ruodhi mag piny ni buro lokore mondo ter chiwo mag Jerusalem, ka koro oganda jo Nyasaye osekawo loch mar rito piny mondo gin ema koro tinegi. Ne jok mineno ruodhi mag piny ni te gin gibiro tiyonwa. Jo Nyasaye biro kawo loch mar piny mondo rebuild, mondo kuonde mane corruption nitie, sani wawacho ni corruption nitie ma kaome jotelo tich mondo giger piny, ok giger nikech gichamo. Ing'ama ngat Nyasaye mawacho ni jo ng'ato korap ni, Nyasaye chano mondo mi jo Nyasaye tich mondo gin ema koro gibi giger piny. Ma e gima temo wacho, mondo jo Nyasaye ema biro tiyo. Ne kisomo ndiko tiwinjo kaka ndiko wuoyo kuome, tifwenyo ni kar oganda jo Nyasaye, Nyasaye ochano mondo migi tich mondo gin ema gibed gi teko. Ndiko wacho ni akisomo buk mar Daniel 7 West 20 kod 7, winji, owacho niya, ni eka teko kod duong' mar ruodhi duto mae piny nochiw ni jo Nyasaye maduong' moloyo. Teko gi mar loch mar rito piny nosik mochwere, kendo ruodhi duto mae piny nobed ka tiyo negi kendo miyo gi luor. Ndiko wacho niya, ni the power mar rito piny, teko mar rito piny, teko mar ruodhi mag piny nego. A time is coming ma Nyasaye dhi kawo that power mondo mi oganda jo Nyasaye, mondo kama ne ng'ato corrupt in ema koro chak tiyo maber, nikech oganda Nyasaye tok bed corrupt. Kama ne ng'ato chame asoya, in koro chak tiyo maber, kik cham asoya. There is a plan ahead mondo oganda jo Nyasaye o rebuild the earth, mondo kwe obi osik ka ni e piny. Ema omiyo winjo ka Nyasaye ondiko e buk ne mwasomo no ni teko ne mar rito piny marudhi nego ibiro miwa kaka oganda Nyasaye. Ni to koketwa to ok bi lokwa. Iwacho ni teko gi mar loch mar rito piny nosiko mochwere. The power mubi miwa mondo warit piny biro siko mochwere, en ok bi rumo. Nyathi Nyasaye wachni wanyalo wache nyaka kiny, nikech omit ka wafwenyo go ni kare Nyasaye nigi plan mondo ger piny kendo. Kare Nyasaye nigi plan mondo gik manyo ji paro ni ok nyal bet e piny biro bet. Kama wantiere ni wan e thuolo mar mudho, kendo mudho nitiere piny to ubiro rumo, kendo wabiro dhi e thuolo maler nitie moganda Nyasaye mabiro rito piny. Ero uru kamano nyithi Nyasaye. Inyalo go sim kopo ni inyalo bedo kod penjo gi thuolo ma pod wan go ni, namba mar studio 0755 41 36 05, kata 0712 14 14 55. Ma Radio Milambo inyalo go simu nyathi Nyasaye mondo wapuonjre kodi, wafwenye chenro ma Nyasaye nego kod dhano, wafwenye the plan ma Nyasaye nego kodwa kiny gi gima odwaronwa momiyo waneno gik mabeyo machalo kod mage katimore. Ma e gima dwani mondo wawinji nyathi Nyasaye, mondo kata ka koro watieko to wang'iyo ni Nyasaye ochanonwa gik maber. Nikech kinde ma wan go ka orumo, nyathi Nyasaye, ti nyalo gombo puonjori koda kamoro ma wantiere e plan mar Nyasaye ma wan go. Bindu yini go sim e namba na kaka chal sa gwenge 011 22 22 421. Anoyo 011 22 22 421. Mane nyalo gocho na bang' ka sa studio ka nyathi Nyasaye, wanyalo go mbaka e gimiluongo ni chenro ma Nyasaye nego bang' masira kod pek ma wantiere ni. Kaok kamano nyathi Nyasaye, weyo walem. Ng'uono mari ber Nyasachwa, isepuonjori kodwa, wasefwenyo wecheni mopondo mar kaka ichano ne ogandani ma joka dhano mondo chieng' moro giyud kwe e wang' pinyni, mondo chieng' moro gibed kod teko mar loch bang' ka kinde mar mudhoni oserumo. Waketore e lwet Nyasachwa ni timnwa ng'uono, kwabedo jogi kipuodhowa mondo chieng' moro kibiro kod lochni to wabere jogi, mondo chieng' moro kibiro kod pinyruodhi to wayudre jogo manyalo yudore loch. E midhiambo ni jachwech akawo miyo moro matuo akete lweti, jaduong' moro man kod pek mar del malit akete lweti, nyathi moro matin Nyasachwa bende akete lweti. Bedie gi jok matuo duto man kod pek man e kitende mag midektre, mago maonge pesa Nyasachwa, itimnegi ng'uono mondo mi iyud kaka ginyalo konyore. A jachwech mar nyalo, wakao piny kaachiel kod jotend piny wakete lweti, teko mari marito ji mondo oritgi. Wakao oganda ni duto wakete lweti e piny ngima, kwe ne dala mar Jerusalem kod piny duto, in ema teko mari otim kaka dwachi dwaro. Ji winj lemwa, tiumwe bwo ng'uono marini, ni mane sayowa kuom yie nying Mesia ma Jawar. Amen.